Nafune bizibu bingi luringa nkyali muto Bwe nakula ninwana nnyo ndabenga ngobo bwavu Nesimisanga nnyo abe mbutenge kyufu Nsolo nga mmanyi nti penjala tebaluma Ne mu butoneko mpanga abakulu abansinga Nga ndaba kyayagala kyakola agenda ne mu city Mama chota nalia ulio mama nyabizi kubie Mukaba za sukari uliba mugobye kumunyo rwabu wate Yandala yari anyenyama yalwala bulwadde wante Chetegeza muganda wange Ntigo wabofu nyo buzivu Tokwa muto kaba nyo Lovira kanyo ulio mu Abobola wane mutenene ate balwadde balusa Ma enseno Ebizibu byenseno tobirira kweweka Wandibanga kwewekomba ate yakusinza Batudde ku nkato bikansa bibaluma Munnange tewekyawa tobirira kweweka Ebizibu byenseno tobirira kweweka Wandibanga kwewekomba ate yakusinza
Tobirira kweweka
Mwari
wawe narwaza kanta.